在在。Kati yetu wewe nzo mkia.
Sisi ni watu wabaya. Kuvuta na sila tema na inaina. Mbona haya pana shuka wawa. If you want to stop, play a role. If you want to go, you can go.
Give it to ya straight, not your chest.
Mtaka yeyote hupoteza yote. Romenya ni kawaida yako. Mke hawezi fanya kazi zako. Tayarisha pigia huko kwako.